Listen, children. I want you to feel the love generation.
DJ Mabalul.
DJSG.
I don't know.
you to feel the love generation.
King is back.
I am a Bambaloon.
Vele, vele, antenel,
ebadimo machachuse bampatete la bagotsa ake motho a selo ba gedišwa ke mome ke bobatsona modimo le di-second chance banoi ba ntsene ka pele mo gonneke boloi fe moleko ke bile mara setšhaba sieme ka mabota bosimane bantshebela bo maria bantelela batshwaneke mama ditsotsiman e kere fa ke papa ditsotsiman batshwaneke mama ditsotsiman e kere fa ke papa ditsotsiman batshwaneke mama ditsotsiman e kere fa ke papa ditsotsiman batshwaneke mama ditsotsiman e kere fa ke papa ditsotsiman batshwaneke mama ditsotsiman e kere fa ke papa ditsotsiman batshwaneke mama ditsotsiman aga bana aga bar fat face tshuluka tsotsi fat face ba kwakan ba ka se leka ba ka tshaka mfana sabo wika se rata mfana ke mulego go lwelo phana chip chip ntwa tshabisha